Bobby Beats go crazy.
Chile One, Boy Cash J Mode.
Sumani seke sana, senina kukonde po. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteni zikalibo kwana. Bambo siona, pepa zaka filati zaka ona. So chame, so chame, so chame, so chame ndi mwenye. So chame. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chofu na kuni kontolo la sodi. Dimo ni 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 nane, niwe chabe ule, uche sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa ni fakemu. Dimo ni ni ni, niziwa ndala mazanga sizambili. Musan kontolo, lakini kukole wali siye ni kole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, ngati ni kusamba mukazi nkana chini. Pepa wambo sama na vova la valibe bango posita. Wambo ziona, pewa zaka vikati zaka ona. So chame, so chame, so chame, so chame ndiye mwenye. So chame, so chame. Kukachani moba piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza. Kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape. Sinike ya ringa ono wakame nineke ni amake. Musa ni meke. Beta fuli tuminko. So chabe. Tani kunipasa zina la bingo. Ya isi ningabe. So chabe. Ndiye mweni lili so chabe.
Na filimba nifuaka na tre wafuanka pwe batinshaka na ke alemone kashana lende la pe wafuna nikavisie batinshaka leke gasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa iza endo lila konse when God says yes kulibeanga chite reverse it might take me 5 years cause patience is the key to success ukama njine chakora nishinaiwe. Kama ndine hude nishinaiwe. Ndine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nili sinichitilaiwe.
Sumani seke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo ni tinki sana. Nkani ya malavu mukazi nkala. Pepa bambo sama na patina valibe wango kolewa. Bambo ziona pewa zaka fikati zaka ule. So chabi,
so che.
So chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che,
so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni.
44G Music.